uthando lwangempela kunzima ukulibona. Intshisekelo enginayo bayibiza ngomona. Ubukhazi khazi bami nganizwa linqoma, kepha ngisazi nami babanye bafisa kubona. Baningi abami nami bengifisela ukuwa, baningi abaphika nami befuna ukufunywa. Mangiqala ngisiza abanye bathi ngithanda ukuwa, sogcina siphilela abanye masitshala bafuna ukufuna. Mangisakwazi ukujabulisa inhliziyo, mangisakwazi ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ezenza umphakathi uphile. Mangisakwazi nje ukuhlonipha impilo, okumhlaba ngesikujike thina siphile siyekudlala.
Bazokhuluma, 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 ngoba abantu bazokhuluma.
Abantu bomhlaba babeyimele, kodwa ngabona yo uyasiwelisa.